An yɛrɛw fɛ yan fɔlɔ cɛ kunda senatolantan bunagun kan mali la championnat national league 1 cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndan ko don a tilemɔni kilenna bɛ daminɛ tarata nata mariskalon tile 10 k'a kun cɛ alamisa nata mariskalon tile 12 i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na kabini ɲina saison championnat daminɛna ɲɔgɔndanw bɛ tan bamakɔ ani jamana kɔnɔ an ka bɔ mali kɔnɔ k'an sen fa ka taa sierra leonekaw fɛ yen ni y'an ye muso senatolantan bunagun kan turnuwa ifo a zone atako fɔlɔ finali bɛ tan sini sibiri mariskalon tile 7 2020 san in na mali ale ni senegal de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan mali dege karamɔgɔ salum useni mohamɛd n'a bɛ wele use ale ka fɔla waati dɔ sera mali muso senatolantanaw fana u ka farafina jɔnjɔn dɔ ta use jigi dalen dɔ kan kosɛbɛ kosɛbɛ turnuwa ifo a zone atako fɔlɔ yin kan musow ka ɲɔgɔndan yin ko don use y'a yira ko baara caaman de kɛra o siratigɛ la walasa mali musow tɔgɔw ka se ka don mali tarikiw kɔnɔ finali ɲɔgɔndan kɛnɛ ntolantan cɛɲi ko tɛ sebaaya de ko don ka sebaaya sɔrɔ fo dusukun fana ka lamin kosɛbɛ kosɛbɛ u se ka fɔla mali senegal senegal mali o finali ɲɔgɔndan ma nɔgɔn sini ka daa kan mali ni senegal o ɲɔgɔndan furadama ka gɛlɛn senatolantan bunagun kan ko nɔgɔn tɛ mali dege karamɔgɔw ka fara mali muso senatolantanaw kan u y'a yira ko pul ɲɔgɔndan jaabiw ka fara demi-finali ɲɔgɔndan jaabi kan o jaabiw y'o dusukun lamin kosɛbɛ kosɛbɛ ka finali ɲɔgɔndan makɔnɔ sini hali n'a y'a sɔrɔ sɛgɛn kɛra hakilina jiginna mali ka boko naani min kɛra a ye sebaaya sɔrɔ a bɛɛ la pul tile fɔlɔ la mali ye sebaaya sɔrɔ gambi kan mali cɛli wɔɔrɔ gambi kanankolo tile filana don mali ye sebaaya sɔrɔ liberiya kan mali cɛli saba liberiya kanankolo faze de pul tile sabana mali ye sebaaya sɔrɔ gine bisawo kan mali cɛli fila kanankolo kɛra gine bisawo ta ye demifinali ɲɔgɔndan min tɛna araba tɛmɛnen mali musolakaw ye sebaaya sɔrɔ kap vɛr musolakaw kan mali cɛli naani kanankolo kɛra kap vɛr ta ye turnuwa ifoa zone a hakilina jiginna a daminɛna kabini fevriyekalo tile 25 tɛmɛnen a be kuncɛ sini sibiri ani fana turnuwa ifoa zone a tako fɔlɔ min be musolakaw kofɔ farafina tilebiyanfan jamana segi de y'o niyɔrɔ t'a la a jamanaw dantigɛlen filɛ sierra leone jatigi ka fara mali kan senegal guine liberiya kap vɛr gambi ani guine bisawo voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traurekala seli do